Zabbuli ey'12:7 Mukama bw'atazimba nnyumba, abagizimba bakolera weereere. Mukama bw'atakuuma kibuga, omukuumi atunuulirira weereere. Mukolera weereere bwe mukeera okugolokoka, era bwe mulwawo ennyo okwebaka, era bwe muli emmere ey'okutegana, kubanga bw'abawa bw'atyo otulo abaagalwa be. Laba, abaana bwe busika bwa Mukama, n'ebibala eby'olubuto y'empeera ye. Ng'obusaale bwe buli mu mukono gw'omuzira, abaana ab'omu buvubuka bwe bali bwe batyo. Alina omukisa omuntu, omufuko gwe bwe gujjula abo. Tebaakwatibwenga nsonyi bwe banaayogereranga n'abalabe baabwe mu mulyango.